tetwagala, 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 zinira wabweru. Tetwagala, 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 zinira manju. Tetwagala, 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 zinanga yomba. Like a boy wo, best talent soldier
in service.
Eddie D.
Koba, koba, koba.
Kayompulire jagala kuzina just kuzina businyi kubira kayemba kanyumira no kuzina sine mukubanga zenyumirwa amazina sina byalele byenchanze tonyumiza luli balumune buchanga sichazina abali eluzira nabate bachazina abali emula gona bote bachazina sino mala no mala no malo nemeso kuzina sino mala no mala no malo nemesa amazina tudende chikola mutye wange jenkuba bulamu nenyumirwa baneiba mbawulira batolotoma nti omwana nakuba ufa ufa nefuka ufa wajikuba nemale gunda kwegunde chusa nenjogera akasasi ulira besi gumiza mwao kati tabule nyanya wamba mwana muwala kano kenkula bye kosi kya fudde ebya dala mpulira njide yagala nkula getwe siwembide kunyige bonyiga kunyige bonyiga kunyigo munyigo munyigo tetwagala 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 zinira wabweru tetwagala 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 zinira manju tetwagala 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 zinanga yomba Sinan.